Jobe 37 verse 1. Yebo ngenxa lokho iyathuthumela inhliziyo yami isuke endaweni yayo. Verse 2. Izwani nizwe indumo yezwi lakhe nemvunge ephuma emlonyeni wakhe. Verse 3. Uyawukhipha phansi kwalo lonke izulu nonyazi lakhe luya emagumbini omhlaba. Verse 4. Emva kwalo kuduma izwi, uduma ngezwi lobukhosi bakhe, kalumisa unyazi lapho lizwakala izwi lakhe. Verse 5. UNkulunkulu uyaduma ngezwi lakhe ngokumangalisayo, wenza izinto ezinkulu esingaziqondi. Verse 6. Ngokuba uthi eqhweni khithika emhlabeni, kanjani nasesihlambini semvula, yebo ezihlambini zemvula zakhe ezinamandla. Verse 7. Uyanamathelisa izandla zabantu bonke, ukuba bonke abantu bazi imisebenzi yakhe. Verse 8. Seziya izilwane ezikhundleni zazo, zihlale emhumeni yazo. Verse 9. Isikhwishikhwishi siphuma ekamelweni laso, namakhaza emoyeni ehlakazayo. Verse 10. Ngokuphefumula kaNkulunkulu kuvela ungqoqwane, ububanzi bamanzi buqine. Verse 11. Yebo, uyathwesa amafu ngokuswakama, uyeneka amafu onyazi lwakhe. Verse 12. Ayajika aphenduke njengokunquma kwakhe ukuba enze konke awayalayo ebusweni bomhlaba owakhiweyo. Verse 13. Awafikisa abe luswazi, afike ngenxa yomhlaba noma ngenxa yomusa. Verse 14. Beka indlebe kulokhu, Jobe, yima uqonde imangaliso ikaNkulunkulu. Verse 15. Uyazini ukuthi uNkulunkulu uwayela kanjani enze kuba unyazi lwamafu akhe lukhanye na? Verse 16. Uyaqonda yini ukulinganiswa kwamafu izimangaliso zophelele olwazini? Verse 17. Wena ozingubo zakho zifudumala lapho ethuliswa umhlaba ngesishisandlu sina. Verse 18. Ungeneka isibhakabhaka njengaye esiqinileyo njengesibuko esibunjiweyo na? Verse 19. Sifundise ukuthi siyakuthini kuye, asinakuhlela indaba yethu ngenxa yobumnyama. Verse 20. Uyakutshela ukuthi ngiyakukhuluma na, ukhona yini osho ukuthi makabhubhe na? Verse 21. Manje abantu abanakukubona ukukhanya okukhazimula esibhakabhakeni lapho umoya usudlulile wasihlanza. Verse 22. Ngasenyakatho kuvela inkazimulo yegolide, uNkulunkulu wembethe ubukhosi obesabekayo. Verse 23. USomandla singemqonde mkhulu ngamandla nangokwahlulela, ngokulunga kwakhe okukhulu akonilutho. Verse 24. Ngalokho abantu bayamesaba, kepha akanaki abazishaya izihlakaniphi ngenhliziyo.